kubali abakulembeze b'amasomero mu disitulikiti ye Kalongo basabye abazadde obutalagajjalira baana baabwe abamaze siniya ey'omukaaga wabula babayambeko beeyongereyo n'okusoma era baleke kulowooza nti okusoma kuwedde kubanga kino kikyali kituuza. Bino byogeddwa omukulu w'essomero lya gavumenti erya Kabungo Senior Secondary School Betty Namusoke Kyaluzi bw'abadde awayamu ne bannamawulire ng'agamba nti abazadde baleke kwerijja ku matendekero ge batasobola wabula abaana babatwale ku matendekero gye basobola okumalirako emisomo gyabwe.
Gezaako buli mu yunivasite yonna ku kkoosi gy'oyagala okusinziira nga bwe wayise kubanga musaanidde okweyongerayo era abazadde temutuuza baana mu byalo mubanoonyeze institution ezisobola okubawa ku diploma level mubanoonyeze universities ezisobola okubawa ebifo bye bakuguseemu obulungi bakusome babeere ba buvunaanyizi muno temubatuuza mu kyalo twagala naffe eno gye tuli mu maofices ate nabo baba bamalirizza okusoma bajje tubawe emirimu oba batusikire mu bifo bye tulimu kubanga obudde bwonna naffe tukaddibwa tuva mu offices nga zino n'olwekyo abazadde mbeegayiridde nessekwegayirira yenna temutuuza abaana kubakozesa kotikoti ezitalina mulamwa gw'amaanyi.
Ate ye omukulu w'essomero lya Kabunge Muslim Secondary School ngono nalyo somero lya gavumenti Haji Adam Matovu Kasumba awadde abazadde amagezi nti abaana baabwe abamaze ebigezo bya siniya ey'omukaaga ne batafuna bubonero basobozesa kubatwala ku zi yunivasite babatwale mu by'emikono basobole okubanga babangulibwa eyo oyo omuyizi asobola okuyitirayo ate n'afuuka ow'amaanyi n'akola ne digiri gy'ayagala.
Kati ne bano benyinyini basafunye two principal passes iyo si ye enkomerero mukkirize abaana mubakkirizise bagende mu vocational studies si buli muntu agenze okusoma diguri nti yekka yayitamu kati ebyemikono ebyo hands on ate kati ennaku zino bitunda nnyo ate gwe ng'omuzadde leka kugamba nti oli yatutte mulirwana wange yatutte omwana we e Makerere oba ku yunivasite endala yonna naye gwe soka weepime gwe wa w'onoosobola omwana mutwala w'onoosobola oba asoma ku weekend program nga bw'akola oba asoma holiday program nga bw'akola naye ekikulu abaana mubayambe mubateeketeeke bongereko baleme kukomaawo bava nakomaawo ojja kuba ebiseera byonna ebyalibadde ebirungi mu maaso byono.